inkosi ayizathula inkosi ayizathula inkosi we
Check it! Lesson man, do not. Lesson man, do not. Lesson man, do not.